nukuli beko. Unmeasurable power in your hand. Akutelera. Ndipo ena nso amatsutsa zoti mumamfeira. Koma ine ine ndimatama inuyo. Oti ine ine ndimatama inuyo. Koma ine nditi Yesu alipo. Science in kulipeko kuma ine ine ndimadziwa inuyo inu mulikodi winafuna safune mulikodi. I'm standing on my veranda, 1 2 3 4 counting my cars. I got a licensed gun in the house, my security guards alipo. Yet still more when I go to bed nimakwata panzi. Living in my nothing at all is above your load. Palibebo hola nichimozi.
Inu noka muli body.